That one's. Are you Bill going to sleep again, man? Man, I'm Mr. Tongunia Subinan Krusa. I am Mangumoka and Gata Kumiso Malek Derach. Kido.
Kele.
Albino. Chop, chop.
I'm so lingue banjo.
Land Cruiser.
Where are we in Yaramula? Me catch a mukongo anga.
A gill but little wood a soupy wood baker. I wear a secret villa car.
Where are we in Yaramula? Me catch a mukongo anga.
Manochora ilda nya game uriri mama Tony.
Kawuna wero ke useme pamela mwangu dini. Kawuna wero ke godera aoko mwangu dini.
Oke godeka.
Dera ni manyongo pesa dewe ya chono mela nya joge. Era ni manyongo pesa leo kidaka oponya njoge. Debe ni era ni nyongo mwandu dewe achono mela njoge.
Eni duang yu vyeit.
Sama nena kenda oko misena onge nyaka korowa.
Nipudwa daku mane lejo.
Sama nena kao mela deni na onge nyaka oda.
Nadak mane lande.
Dako ber madhi odira. Tulemu niruto pare ode. Dako ber madhi odira. Tulemu niruto pare ode.
Siti veri uudika ngeso na rebu.
Dichuo kata merka dako lamo. E odo norut nyakado nye. Kata merka dako lamo. E odo norut nyakado nye.
E mane ot bajonyo loro bire.
Dichuo kata bayo kata po yedak. Odo nonye tindo nyakariere.
Mama baba duogo ticha di.
Dichuo kata bayo kata po yedak. E odo nonye tindo nyakariere.
Obiro kelo mama andas.
Dichuo kata gerka dako mwolga. E odo noji nyaka minjire.
Kalwe sokumu daktari wode nyangawu.
Dichuo kata gerka dako mwolga. To odo noji nyaka minjire.
Wode geboyo bimbo haya.
Dichuo samadhao kata po yeleng. Odo noji nyaka bede.
Uma M communication rongo.
Dichuo samadhao kata po yeleng. To odo noji nyaka bede.
Gusta just nyanguru yoma. Nyang.
Dichuo kato diri kata kolamo. Odo no moko nyakadonye. Dichuo kato diri kata kolamo. E odo no moko nyakadonye.
Mana diri.
Dichuo kata wuto kata kopuro. Odo no kenya kakuye. Dako ber madhi odira. Tulemu niruto pare ode.
John mwalimu uru yoma naya.
Aoka kaoka dake landi. Tulemu maruto kele oda.
Jacob uru ahora uru bondu uru kamolo tinga. Wacho ni.
Akende kadake landi. Tulemu maruto kele oda.
Seche kuto njiri moko netuwe nyo umgima.
Aoka kaoka kwa naga. Ulemo maruto kenu nepa.
Nga mudhiri nite dako nade. Lakini enotwe chunye.
Nyake makao kakwa yonaga. Ulemo maruto kenu nepa.
Ajoste la muuro di kupani. Mostaja kanga wanistese chuar nyage.
Anyuwa meka kwa yondiga. Ulemo maruto kenu pacha.
nyambo kuonu sara shipna yae
niri masalimu wachoni riambo nyagemi chiega pukutuwa mato
ukweli
niri masalimu wachoni riambo nyagemi chiega pukutuwa mato niri masalimu wachoni lende aoko poko ya jamato niri masalimu wachoni lende aoko todoke mulpile niri masalimu wachoni chode nyagemi chiega poko ato chodo
ayoyo profesa
niri masalimu wachoni lilga nyagemi chiega doke lerpile Butga, chimba wako doge mipile
Acha mama nuo
Chimba nyiri masalimu weni butga Chimba wako doge mipile
hey.
Nyiri masalimu wacho nimbaya Nyagi mchiga doguri kode
hey, Nyago us
Nyigi muwacho nuluru nyigo Aoko todoguru wako nyike
Lida Cynthia Moss
Nyige muwacho nuluru nyigo Aoko todoguru wako nyike Kitimora nyago dula Na nyumi manyaka kama
Angolo sangi migori Salamia Sinti
Kitimora nyago uma Abiro nyumi nyaka kama Magige uda eru utoro Wadoko nyumo mela nyanyuge
Umo uro tondi jalama
Mbete uju kindu utoro Wadoko nyumo mela nyanyuge
Ongenye uru nyarudi kebubulu dosa Iti wacho me
Okongo makawino utoro Wadoko nyumo opo nyanyuge
Kiduja uka na mosye Mr. Kede
Kedi uro tienu utoro Sola nyumo mela nyanyuge
Hey, uru nyogada
Kedi uro tienu utoro Sola nyumo mela nyanyuge
Ijini apito uma Uru kengisi
Era marakoni nyagodula Atingi kamaru medupi Era marakoni yonge mibade Atingi kamaru medupi
Lawi uri nyaongo Tuor Evelyn
Era marakoni yonge which word Akisi kamaru medupi Kamaru bedo pin
Onyako waka gere mosio juka maka mboga gachielo Amin mare
Era marakodi oge wundo gato Amuli kamaru bedo pin Era marakodi oge wundo gato Amike kamaru bedo pin
Emano mama shali Emin ajin diema
Dako bera mati odira Tulemu ni kumapare ode
Emin Austin gatino gimagi Mama Edoska
Goro riti nyago uma Rita rita mela kodukwe
Johnny Blackwood Soba Maya Albino Al-Sabab Sana yoto
Kata yudu pesa to hine mapariga Kata nangu pesa to hine mapariga Ya uiri mbumu nikiko chako nwamu gari Jiloko mikai kwa siku nye ugari
Mwacha jakuta lokanya bidoko
Kata nye undege to hine mapariga Kata nye undege to hine mariga Tawui juangu mwonege kwa chako sero nyiri
Kwani dhako mwane chako kutukoro ratlikai
Juangu mikai kwa chako sero nyiri
Tawune kichako neno lilne
Tukata saru moro to ine magombiga
Mano di choma wienge chema chachigo
Tukata saru moro to ine magombiga Tawui ribu mwonege kwa seko yudo leuni Tawui ribu mwonege kwa seko yudo leuni
Nikuro mikachi kudonjini
Kata yudu sude to yine mapariga Takunu ya kudula mugolo keche oda Kinda zanyo keme mugolo keche oda Adiro ke usame mugolo dire oda
Nikweli
Labu nyako uma mugolo dire oda Matako machahe tomane maweaga Tomane maweaga Nyachira moyanye tomane maweaga Nyachira mochae tomane maweaga
Adeka injimia
Agogo mochae tomane maweaga
Wata Gideon Captain
Reru mochae tomane maweaga
George Ojune
Uriti nyana mula jeberu wiru rumo
Hey what is on now
Wakata theyoko to ine mapariga
Okay, say man.
Tokata nyomoro to ine mapariga.